other DJs wanna be when they grow the fuck up. It's the one and only DJ Chase Kenya in the mix. DJ Chase Kenya.
Took it fry back and sis come my guy Wakara.
Mambumbaya.
Now I see you and talk about the ride.
DJ Chase Kenya in the mix.
Siangu tamu squeezing and rerukia mba lakini mama kituliza.
Kabla pombe niwe tabidi mwataka visa manezu kukunwa.
Taking this party to the next level. C-H-A-S-E.
Yeah. School mingi jo. Nimekiwa madawa, sezi kuwata. Kila malu naenda, mina kufuata. So woku kuambia, mina kupenda. Atuwa uivu nao zao ni kusema sema. Uyo manza lipigia simu, yata simjui. Mime kwa studio, tutukua nae wapijuzi. Izo ni uongo, unajua. Mlango angi kuhozo, kutaka kudi nimefungua. Unasema pana, apana. Ukukilia, mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After yote siamini, badu zenambia.
Kenya in the mix.
Kairaz, Damamaz, don't do your collab on a Issa, Sasa Sinidiam.
Nenya mabeste wanati, mabeste mababi, mabeste kila mahali. Niko tayari, eh, ikeni, eh. Ina madada wenye ganda, madada wenye figa, madada kama tumewashika, hebu wika. Ah, ikeni, ah.
Ikite, KYRZ. Matata, nipe konyagi na kuroga sita wata. Kawa nishuku na uliza unaswala. Nipe kalamu mina kupa ufasa. Oh, rhyme zangu mina kamilisha. Kwenye mic, mina wakilisha. Nanyo safari kama tazi nimevishwa. Kwa club, au madem na washika. Mpaka wanawika, sikia nimefika. Dance floor, tunakatika. Tunateza, tunasambaratika. Siyeti nitulika, niogopa nishatika. Sasa kila mtu na aweze kukatika.
It's none other than DJ Chase Kenya in the mix. Kaboom, Lamba Lolo.
Maisha angu jamu squeeze na nrabikia mba lakini mama kituliza. Kabla pombe niwe tabidi mwacha kabisa ama naanze kukunywa. Ona venyele zangu zimerefuka mpaka watu waniambia zipunguze. Walikuwa na furia nimeacha ngoma sababu nimepotea. Ngoma ni mingi ngoma si. Na zote zikopoa kapsa limekiwa mnazi ya memigusiwa. Kengo mina kubamba basi ukatike neke na kushika songweze sauti ya tenze. Chukua chali yako, chukua manzi yako, mwiki karibu, sitoke nae. Leo hata staki tupe mkono, jumi ntingishie tukichua yako. Staki ukatike sana mpako vunje mguwe, nsaidie tukuimba.
Yeah.
Nigeria.
Ma MC nimekuja tena kuwatinga na Kiswahili ndio ninawakilisha. Hii ni vita yakifanyika yanayofanyika unapokaribia speaker na kuhisi kama heaven umefika kwa sababu ya hino kolabo mpya.
Uncle Joe
ni Isa
Big B
Keira Toileta kila mwaka tuna moto kwa mia mwaka itabaki imeacha kila mdia mshanga
mwaka kakilo za goma tutabamba.
To the open number one, did no option. Shake your body to the motion. We need no magic potion. Cato lang, cato wang. Every track is a bang.
Definitely one crew. Pirates in the gang.
We are hot in the block. Here smoke in your lungs. Me a time, me a track. See your gophers out come. Now sing, let's sing to the songs that we sang. Everything that we did is about to be done. Big pin representing for the whole town clan. Ayawa, let's chill, let's make another plan. Ayawa, no doubt, straight to number one. South Sea's finest, we are the veterans.
Who wants to
Kenya in the mix.
Mafuta kibiriti nipate kuwa chemsha spika mbili tupate kuwa amsha
ili na mic tupate kuwa choma kisha wapate kucheza hizo ngoma
kwa sababu kila mtu yajua kuna track ambayo inagonga kama track ya ogopa
bumba bumba bumba
basi weka mkono kwenye kiuno na usawanishe sawa na mdundo
peleka nyuma rudisha mbele sote tupige makelele
mama.
Nataka tu furaha yako,
jeroju ya mahali bidii yangu.
kama yai kwa karapa.
Boys meshika semama.